Loudr.com.
Oh, no, 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 no. Enzo gona zala kugona pansi na iwe. Kati sina fole, wenzo soga ma pressure na iwe. Baby, wenzo chita understand. Bati mama nika bwiz. Mama funa kutini kule keni kuzi ya iwe. Mama funa kutini fune bata vena nguine. Ziva ziva. Choka nawe Papa mama nisekezi Kune uza vangushe paku mutima Sima sima kwa mene tachokela Baby nakula nawe Nanguba kambe ndiwe ule so chave But baby, much it to understand. But if I'm not in love with Bafuna Bangana, which you call this, I'm too much confused. A fresh up, but again, you are done, sir. Baby.
Zloudr.com.
Oh, Javi.